Timeless Noel. And this time we are doing it with the dance inspector, Iga, by the name Jabide. Dancing me shika machinani. Kila choche kila mkaani. Dancing na leta burudani. In the church, come slow, take your time. You know, a firash, hell kuna ban, heaven kuna bash. Check if you wanna dance, all the dance power. Simple dance, you can manage. How we touch any dance college. Get in, step in with courage. Now, tango mke like you just take a hot porridge. Energy like all the spring is big, and you know. DJ play gospel music more and money. Me okoka, whatever me say, no and no. No, no and no, Odi. Dancing, me shika machinani. Kila mtaani dance na leta burudani. Dance imeshika mashinane. Kila choche kila mtaani dance na leta burudani.
Yani ordinary ule boy wa kawaida mtaani analeta dance inashika hadi mashinane. God anamuse bila kujua yeye ni nani ama nini. Daudi alikuwa odd, I guess that's why jina ni Daudi. Ordinary dancer, from now to numenifanya dance ambassador. Itakuwa feva odi ikishika Jamaica. Dance ambassador, itakuwa feva odi ikishika Jamaica.
Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani.
Pase cheki chini ni